kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. Bilowgii bishan, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday qorshihiisa Qasa ee Falastiiniyiinta, isagoo sheegay in dadka reer Falastiin ee degan Qasa loo rarayo meelo kale, isagoo xusay waddamada Masar iyo Jordan. Hadalka Trump ayaa hadal hayn weyn ka dhaliyey dunida muslimka. Arrintaas ayaan toddobaadkan ku eegaynaa barnaamijka ilayska v o eda oo aan idiin soo jeedinayo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa bilowgay bishan booqasho ku yimid magaalada Washington, waana madaxii ugu horreeyey ee waddan shisheeye ah oo aqalka cad kula kulma madaxweyne Donald Trump tan iyo markii uu xafiiska la wareegay markiisii labaad 20-kii bishii January ee sanadkan. Intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen, madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay fikradda ah in Maraykanka uu la wareegi doono gacan ku haynta marinka Qasa oo uu u rari doono in ka badan 2 milyan oo qof oo Falastiiniina meelo kale, isagoo soo hadal qaaday Masar iyo Urdun. Xilli 400,000 oo dadka reer Qasa ay dib ugu laabteen guryahoodii la burburiyey kadib heshiiskii xabad joojinta ee 19-kii Janaayo ee u dhexeeyey Israa'il iyo Xamaas, ayuu madaxweyne Donald Trump ku dhawaaqay arrintan la yaab kale.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too.
Maraykanka ayaa la wareegaya marinka Qasa, shaqana waan ka qaban doonaa.
Trump ayaa sheegay inuu doonayo in Qasa uu hormariyo oo uu ka dhigo meel dhismo qurxoon oo dalxiiska loo tago.
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a
qof kasta oo aan la hadlay uu ka helay fikradda ah in Maraykanka uu leeyahay dhulkaasi horumarinta iyo abuurista kumanaan shaqo oo leh wax aad u qurux badan oo ku yaala meel aad u qurux badan oo aan qofna sii saadaalin karin. Qofna hadda ma eegi karo sababtoo ah wuxuu arkayaa waa dhimasho iyo burbur dhismooyinka ah.
Trump ayaa warkan ka sheegay xilli uu aqalka cad kula kulmayey ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Netanyahu ayaa isna uga jawaabay hadalka Trump.
I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House.
Tani hore ayaanu iri mar kale, waana oranayaa waxaa tahay saaxiibka ugu weynaa ee Israa'il ku yeelato aqalka cad.
Trump uusan soo bandhigin faahfaahinta ku saabsan sida uu qorsheynayo inuu gacanta ku dhigo Qasa oo ah aag ay burburiyeen dagaallo 15 bilood ka socday. Toddobaadkii tagay Trump waxa uu sheegay in arrinta Qasa ay ahayd soo jeedin oo uusan doonayn inuu xoog ku meelmariyo. Macadda sida la wareegida Qasa ay ugu habboonaan karto yoolka uu Trump sheegay ee ah in la ballaariyo heshiiskii Abraham oo lagu soo daro xukuumadda Riyad. Trump muddo xiladkiisii hore sannadii 2020-kii waxa uu dhexdhexaadiyey heshiiskii caadiyeynayey xiriirka Israa'il iyo dalalka carabta. Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay inay ogolaan doonto oo keliya inay aqoonsato Israa'il haddii dagaalka Qasa uu soo afjarmo, Falastiiniyiintana ay helaan dariiq ay ku yeelanayaan dowlad madax bannaan. Mareed Babrook waxa ay ka tirsan tahay macadka Bariga Dhexe, Middle East Institute.
Shuffling them out of Palestine into neighboring countries is not a particularly auspicious start. So I think it's going to have quite a pronounced effect. Having said that, we don't know, as with so many things about President Trump, we just have to wait and see.
Waxay tiri in Falastiiniyiinta dhulkooda laga saaro oo ay ku dhex milmaan dalalka dariska ah maaha bilow wanaagsan, markaa waxaan filayaa inay yeelan doonto saameyn muuqata. Ma garanayo sida waxyaabo badan oo ku saabsan madaxweyne Donald Trump iyo tallaabooyinkiisa ay noqon doonaan. Waa inaan sugno oo aan aragnaa. Ku dhawaaqista Trump ee la wareegida Qasa waa calaamadii ugu dambeysay ee hamigiisa ah in Maraykanka uu meelo kala gaaro, kadib oraahdiisii ahayd inuu Greenland kala wareegayo Denmark iyo inuu la wareego kanaalka Panama, islamarkaana uu sida uu hadalka u dhigay dalka Kanada ku soo daro Maraykanka. Ka hor inta uusan kulanka la yeelan Netanyahu, Trump waxa uu sidoo kale faray dib u soo celinta cadaadiskii ugu sarreeyey ee la saaro Iran si looga hortago inay hesho hubka nukleerka. Waxa uu sidoo kale soo afjaray taageeradii uu siin jiray Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caawinta qaxootiga Falastiiniyiinta ee UNRWA. Waxa kale oo Maraykanku uu ka saaray Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay, golahaas oo uu ku tilmaamay mid Yahuudda Necab. hadalka kasoo yeeray madaxweyne Donald Trump ee ku aadan la wareegista Qasa ayaa dhinaca kale waxa ka dhashay falcelin caalami ah oo caro iyo cambaareyn isugu jirta. Qorshahaasi ayaa waxa dhalilay oo kasoo horjeestay Sacuudiga iyo dalal kale oo carbeed, waxa sidoo kale saluugay madaxda dalal badan oo xulafo la ah Mareykanka. Jimcihii la soo dhaafay, kulan ay madaxda carabta ku yeesheen magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga ayay kaga wada hadleen masiirka Qasa. Shirkan oo uu madaxda isugu yeeray dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa waxaa ka qayb galay madaxda wadamada Khaliijka iyo Masar iyo Jordan. Haddaba muxuu yahay mowqifka carabta ee soo jeedinta madaxweyne Donald Trump? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka Sacuudiga.
Arrinta la xidhiidha mowqifka wadamada carabta ee ku aadan qorshaha uu Trump ku doonayo in dadka reer Falastiin lagaga saaro marinka Qasa oo halkaa lagu baneeyo, wadamada carabta mowqifkoodu waxa weeyaan mid diidma ku saleysan, sababtoo ah maxaytay natiijada ka dhalan karta haddii go'aanada caynkaas oo kale ah ama qorshaha caynkaas oo kale ah uu hirgalo ayay ka dharagsan yihiin, iyo saameynta ay ku yeelanayso qadiyadda reer Falastiin iyo weliba amniga gudaha wadamadooda. Maalintii Jimcihii shir ay ku yeesheen wadamada Khaliijka iyo Urdun iyo masaaridu ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa arrimaha maxay talaga wada hadlayay, inkastoo aanu shirka ka soo bixin war rasmiya. Haddana AFP oo soo xiganaysa ila wareedda Sacuudiya waxay sheegtay in laga wada hadlayay maxay ahaytay arrinta iyo dib u dhiska Qasa iyo waxa laga odhanayo. Sidaas darteed arrintan culayska ay leedahay way muuqataa. Wadamada carabtuna shirar bay baryahan aad ugu jiraan qorshaha iyo qorshahan masaarida ayaa laga warsugayaa. 7-aad-ka bishana waxaa la shir lagu qaban doonaa dalka masaarida oo qorsha ka bedelkiisa uu taraamoodo isagu maxay talaga hortagayaa. Associated Press oo soo xiganaysa diblomaasiyiin masaariya waxay sheegtay inuu ka kooban yahay ilaa iyo 3 qodob oo waaweyn oo muhiim ah. Sidaasi darteed arrintan imika waxay ku soo aadaysaa iyada oo maxay ahaytay qadiyadda reer Falastiin ay marayso meeshii ugu adkayd taariikhda marka la eego iyo dadka masiirkooda iyo xuquuqdooda, marka halis weyn ay ku soo wajahan tahay. Dhinaca kalena wadamada carabta hogaamiyaasheeda waxaa hor yaala imtixaan adag oo maxay ahaytay arrinta ku saabsan, lana eegayo sida ay maxay tahay uga gudbaan. Sidaasi darteed maaha un cidda diidan qorshahan sideedaba wadamada carabtu maaha, laakiin xataa dunida inteeda kaleba way diidan tahay marka laga reebo Trump Mareykanka iyo weliba Israel marka laga reebo qaramada midoobay baa diidan, wadamada Islaamka diidan, Yurubiyaanka xataa diiday. Marka dhinac laga eegana qorsho suuragal ah, dhulka marka la eego suuragal maaha. Dadkana waa dad dhul jecel, dhulkooda way jecel yihiin runtii. Waxaad arkaysaa intay dagaaladu socdeen ee laga leenayay 24,000 halkaas ay ku sugnaayeen, haddii marka laga saari karayo xilligaas laga saari lahaa. Sidaasi darteed wadamada carabtuna waxay ka muujinayaan saluug iyo diidmo, waxaana la arki doonaa bal shirkaas iyo maxay ahaytay halka ay dhigaan.
Qorshaha madaxweyne Trump waxaa sidoo kale kasoo horjeestay Antonio Guterres, xogeyaha guud ee qaramada midoobay.
It is vital to stay true to the bedrock of international law. It is essential to avoid any form of ethnic cleansing.
Waa lama huraan inaad daacad ka ahaato ilaalinta sharciga caalamiga ah. Waa lagama maarmaan in laga fogaado nooc kasta oo isirsifayn ah.
Keir Starmer waa ra'iisul wasaaraha dalka Britain, isna waxa uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan in Falastiiniyiinta Qasa laga raro.
They must be allowed home. They must be allowed to rebuild, and we should be with them in that rebuild on the way to a two-state solution.
Waa in loo ogolaadaa inay guryahooda joogaan. Waa in loo ogolaadaa inay dib u dhis ku sameeyaan. Waa in aan la garab istaagnaa dib u dhiskaasi oo halka gobolka loo maro dariiqa laba dowladood.
Hadalka ka soo yeeray madaxweyne Trump ee Qasa ku saabsan ayaa waxaa sidoo kale siyaabo kala duwan uga falceliyey Israa'iiliyiinta. Bezalel Smotrich waa wasiirka maaliyadda Israa'il.
The plan presented yesterday by U.S. President Donald Trump is the true response to October 7th.
Qorshaha uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waa jawaabta dhabta ah ee weerarkii Hamas ee October 7th. Waa jawaabta kuwii xasuuqi ugu darnaa ka geystay dhulkeenna. waxayna arki doonaan inay waayaan dhulkooda.
Dhinaca kale, falanqeeyaasha Israa'iil ayaa qaba in fikradda Trump ay tahay mid ay la dhacsan yihiin qolyaha mayalka adag ee Israa'iil. Amoots Asel Shalom waxa uu ka tirsan yahay macadka Hartman Institute.
It's only natural for them to be this idea's cheerleaders because they think in messianic terms, in terms of
waa wax dabiici ah in iyagu ay noqdaan kuwa dhiirigeliya fikradda, sababtoo ah waxay u malaynayaan erayada Trump kuwa la jaanqaadaya erayada masiixiga. Laakiin marka la eego xalalka waaweyn iyo kala guurka iyo isbeddelada gobolka, kuwaas oo dhan ma aha habka bariga dhexe loo qaabeeyey.
Shalom waxa uu sheegay in Israa'iil iyo Falastiin labaduba looga baahan yahay inay dulqaad muujiyaan.
One change, you have to work very very patiently over many years with many participants.
Haddii aad rabto isbeddel, waa inaad si dulqaad leh ugu shaqaysaa sanado badan oo dhinacyo badan aad ka qayb gelisaa. Haddii aadan sidaa yeelin, waxa kaliya ee aad heli doonto waa rabshado iyo burbur iyo rajabeel.
Afyeenka ururka Xamaas Sami Abu Zuhri ayaa ku tilmaamay hadalka Trump wax lagu qoslo oo aan caqligal ahayn, isagoo isintaa ku daray in fikrado kasta oo noocana ay yihiin wax lagu abuurayo fawdo iyo xiisad gobolka ku baahda. Qasda Falastiiniyiintu waxay sheegeen in inkastoo uu burbur baaxad leh ku yimid, haddana aanay doonaynin inay ka guuraan. Axmed Halasa waxa uu ka mid yahay dadka deggan magaalada Qasda.
لكن انا بن غزه
ابويا من غزه my father and grandfather were from here we are true gazans so they can do whatever they want
aniga waxaan ahay reer gaza abahay iyo awowgay waxay ka soo jeedaan halkan waxaan ahay reer gaza runa marka wax kasto ay doonayaan way sameyn karaan anagana waan ku sii adkaysan doonaa dalkeena hooyo halkan ka biximeyno waxaan haysanaa hal duq oo kaliya ku noolaada ama ku dhinta halkan
riyad mansur waa ergega Falastiin ee qaramada midoobay, isna waxa uu soo jeediyay halkan.
Our country and our home is the Gaza Strip. It's part of Palestine. We have no home. For those who want to send them to a happy night.
Dalkayga iyo gurigeyga waa marinka Gaza. Waa qayb ka mid ah Falastiin. Guri ma lihin kuwa doonaya inay u diraan meel ay ku sheegeen meel farxadeed oo u wanaagsan ha ku noqdaan guryahoodii hore ee gudaha Israa'iil. Waxaa jira meelo fiican waynu ku farxi doonaan inay ku noqdaan meelahaas.
Ma cadda sida fikradda madaxweyne Donald Trump ay saameyn ugu yeelan doonto wadahadallada xabajoojinta ah ee Qasa ee loo madlan yahay in dhowaan ay ka bilaabmaan dalka Qatar. Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan toddobaadka kusoo qaadanay hadalkii dhowaan dunida qabsaday ee madaxweyne Donald Trump ee ahaa in Maraykanku uu la wareegayo magaalada Qasa, Falastiiniyiintana loo wareejinayo meelo kale oo ay Jordan iyo Masar ka mid yihiin. Barnaamijka anigoo Maxamed Culaad Xasana ayaa idinla socodsiinayey. Ciddii uu seegana waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka iyo Facebook. Inta aan barnaamij midka la mida ku kulmaynana, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.